This is a Dolly Sykes. Oh, my yeah, selector. Yo, yo, yo. Bunker Records. Also known as Mr. Missy Funny Prince Dolly Sykes katika hipa ni minatisha Atengi fanya bingwa na funika Bigia bus 459-660 tanipata Nasifiwa kwa mapenza madem Kila kona sasa wananita Nasifiwa kwa mapenza madem Kila kona sasa wananita Nani nabudishi melu wako boss Wanapaga wa mbaka wananita Nani nabudishi melu wako boss Wanapaga wa mbaka wananita Nasifiwa kwa mapenza madem Kila kona sasa wananita Nasifiwa kwa mapenza madem Kila kona sasa wananita Nani nabudishi melu wako boss Wanapaga wa mbaka wananita Nani nabudishi melu wako boss Wanapaga wa mbaka wananita Tunafananisho na masawa chimba chumba na shangaa Dolly Sykes, Mr. Chicks, Julia, Lester, Freaky, Dom, Dom, Dom Mwili mzima nimelipuka buwana Nimegipiga pamba brain, brain, style kama pege rap Katika fani mimi nipo fit Wacha nikupe face mama bass Kwenye mica pige beat Beka wale dead, imo na tudo Kama kawaida club, sisi wote ni watu wafujo Tunakomesha wale mabisho Wanaojifanya wanaleta ushindani na ila lakali yako Nipo, nani chazidi kuwebo Labda maisha yawe mwisho hapo nipo mimi sito kwebo Ado nipe pamba icy Nataka kwenda faster discotheque na mchumba go enjoy Malik Jona gali yosta bay Wa baby DJ Nelly CDB pamoja na kia la cake Kila Sunday nipo sleepway Club Billy kana Friday California Saturday Nasifiwa kwa mapenza madem Kila kona sasa wananita Nasifiwa kwa mapenza madem Kila kona sasa wananita Nani nabudishi melu wako boss Wanapaga wa mbaka wananita Nani nabudishi melu